yote nishuti baba.
Shaun,
maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me. Ay, maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me.
Yes, won't come through. Won't come through.
Nimekuona uki plan for me. Na nimesoma uli die for me. Nimekuona you got eyes on me. Umekuwa close kuliko kaka. Umenipanulia mipaka. Kanifanya ni usiviraka. Kwako niko shua sikarata. And that's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you. That's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me. Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me. Uki come through for me.
Umefanya vile, umenipa hiki, umenipa kile. Umembadilisha, siko vile vile. Where I change, jina zako zile zile. And that's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you. That's why every day I'm looking for you. Tu baba niwe, there's no one like you.
Maisha yangu yote mimi nimekuona. Uki come through for me.
Uki come through for me.
Uki come through for me.
Yeah.
Maisha yangu yote mimi nimekuona.
Nimekuona.
Uki come through for me.